marka la eego cadaadiska joogtada ee Donald Trump ku hayo Masar iyo Urdun ee ah inay aqbalaan qorshaha Falastiiniinta looga barakicinayo marinka Qasa ayaa waxa soo baxay hadalhayn ku saabsan kaalmada Mareykanka uu siiyo Masar taasoo Washington muddo dheer u sahli jiray inay Masar ku cadaadiso arrimo siyaasadeed oo ay kala hayd dalkeeda inkastoo ay kaalmada military ay qayb ka ahayd qabanqaabada xiriirka labada daltan iyo heshiiska la dhaxdhigay Masar iyo Yehuda waxa ay dhacdooyinkii u dambeeyay keenay su'aalo la xiriira muhiimadda ay taageeradani Masar u leedahay maanta iyo inay Qaahira awood u leedahay inay hesho beddel istaraatiiji ah oo awood u siinaysa inay yareyso ku tirsanaanta kaalmada Mareykanka maamulka Trump ayaa cadaadis xoogani ku haya Qaahira si ay u ogolaato in Falastiiniinta loo soo barakiciyo mandiqada Sinai mowqifka Masar ay ku dhawaaqday ayaa ahaa mid ay ku cadaadinayso go'aanka ay ka qaadatay barakicinta qasabka ee reer Qasa taasoo si cad loogu muujiyay bayaan rasmi ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ah ee Masar Khamiistii la soo dhaafay bayaanka ka soo baxay dawladda Masar ayaa laga dareemayaa cadaadiska xoogan ee uu Mareykanku ku hayo dawladdaasi sida oraahyada loo adeegsaday bayaanka ee mas'uuliyiinta Masar taasoo laga dareemayo ka fogaanshaha tixraaca tooska ee Washington ama Trump qodobkaasi falanqeeyayaasha ay u arkaan inay cadeyn u tahay sida ay Qaahira u rabto inaysan waxyeelo u geysan xiriirka istaraatiijiyadeed ee kala dhexeeya Mareykanka xog ay xaqiijiyeen ilo xogogaal ah oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamaya in Masar oo sanado badan ku tirsaneyd kaalmada Mareykanka ee sanadlaha ay haatan awood u leedahay inay hesho beddel u sahlaya helidda gargaarkaasi gaar ahaan marka la eego kala duwanaanshaha ilaa hubka ee sanadihii u dambeeyay iyo furfurnaanta Masar ee howlgalayaasha cusub sida Ruushka, Faransiiska iyo Shiinaha Qaahira ayaa saxiixday dhowr heshiis oo ku iibsanayso hub hormarsan oo ka baxsan heshiisyada Mareykanka oo ay ku jiraan iibsashada diyaaradaha dagaalka ee Rafale ee uu farsameeyo Faransiisku nidaamka difaaca hawada ee Ruushka iyo maraakiibta weerarka ee hormarsan taasoo muujinaysa inaysan gabi ahaanba ku tirsaneyn Washington si ay u bixiso baahideeda difaaca si kastaba ha ahaatee ilo isku mid ah ayaa xaqiijinaya in danaha Mareykanka ee Masar ay ku adkeynayaan Washington lafteeda inay joojiso ka shaqeynta gargaarka ay siiso dalkan ama la sameeyo isku dayo lagu dhimayo kaalmada Mareykanka ama in la hakiyo si kumeel gaar ah maadaama Masar ay tahay garab istaraatiiji ah oo muhiim u ah siyaasadda Mareykanka ee gobolka ha ahaato dhinaca ilaalinta xasiloonida gobolka sugidda marinada badda la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ama sugidda amniga Yuhuuda kaalmada Mareykanku uu siiyo Masar gaar ahaan gargaarka military waxa uu ahaa mid ka mid ah dhinacyada ugu caansan ee xiriirka labada wadan tan iyo markii la saxiixay heshiiskii la dhaxdhigay Masar iyo Yuhuuda 1979kii kaalmadan ayaa lagu saleeyay maamuus gaar ah oo ay wada saxiixdeen Washington iyo Qaahira taasoo Masar ka dhigaysa wadanka labaad ee ugu badan ee qaata kaalmada military ee Mareykanku bixiyo kadib Yuhuuda arintan ayaa noqotay mid muran badan dhalisay sanadihii u dambeeyay gaar marka la eego isku dayga Washington ayaa inay kaalmada military ay siiso Masar u isticmaasho ajendaheeda guracan ay ka leedahay dalkan sida arinta barakicinta shacabka Falastiiniinta oo Masar lagu qasbayo inay dejiso dalkeeda dhanka kale Mariid Mabruug oo ah weyn maamulka barnaamijka Masar ee Machadka Bariga Dhexe Washington ayaa wareysi ay siisay warbaahinta ku xaqiijisay in Masar ay si cad u diideyso qorshe kasta oo dhulkeeda lagu soo barakicinayo shacabka reer Falastiin iyadoo xustay in Urdun ay qaadatay mowqif la mid ah ka Masar inkastoo mowqifkaasi ahaa mid jilicsan marka loo eego kan Masar haweenidan ayaa sharaxday in Urdun ay aad ugu tiirsan tahay kaalmada Mareykanka maadaama ay hesho 1.2 bilyan oo dollar sanadkiiba taasoo 770 milyan oo ka mid ah uu yahay gargaar lagu bixiyo lacag cadaan ah halka Masar ay hesho 1.3 bilyan oo dollar oo gargaar military ah balse aanay inteeda badan aysan ahayn lacag cadaan ah kaalmada dhaqaale ee Masar heshay sanadkii horena aysan dhaafin 125 milyan Marid ayaa intaasii ku dartay in dadka reer Masar aanay aqbali doonin in Falastiiniinta loo soo barakiciyo dhulkooda. Dawladduna ay si fiican uga warqabto arrinkani waxayna tilmaamtay in madaxweyne Cabdi Fitaax Siisi uu si cad u muujiyay diidmada buuxda ee Masar ku diidan tahay barakicinta Falastiiniinta. Mowqifkaasi waa adag tahay in laga laabto. Waxaana xusid mudan in Siisi hore u ogolaaday in reer Qasa ay Yuhuuda u barakiciso dhanka saxaraha Al-Naqba, balse waxa uu maanta diidan yahay ayaa in Masar loo soo barakiciyo. Dankiisa Camar Hisham Rabiic oo la taliyaa xarunta Al-Haram ee daraasadka siyaasadda ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gargaarka Mareykanku uu siiyo Masar uu ahaa mid joogta tan iyo markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee dhexmaray Masar iyo Yuhuuda Rabiic waxa uu sharxay in Trump oo ganacsade caan ah uusan waxba bixin doonin beddel la'aan isagoo dhanka kale tilmaamay in Masar aysan hadda si weyn ugu tiirsanayn Mareykanka marka la fiiriyo dhanka hubka maadaama ay awood u yeelatay inay kala beddesho ilaha ay hubka ka hesho sida heshiisyo ay la gashay Kuuriyada Koonfureed ee Ruushka iyadoo ay u dheertahay inay soo dejiso maraakiibta badda quusta ee Jarmalka iyo diyaaradaha Faransiiska taasoo sare u qaadaysa madaxbanaanida go'aanka Masar ee ku aadan arrimahan dhankii sakaaliyihii hore ee wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ambassador Abdullahi Ash-Sha'ar ayaa sheegay in cadaadis lagu saari doono Masar inay aqbasho barakacyaasha reer Falastiin iyada oo loo marayo warqada kaalmada Mareykanka ee sanadlaha ah. Waxa uu intaas ku daray in hadii Qaahira ka jawaabi weyso cadaadiska ay keeni karto in la joojiyo kaalmadii military ee la siin jiray ciidamadeeda, iyadoo la isku dayayo in la helo beddel military oo kale oo mustaqbal lagu danaynay karo. Waxa uu intaas ku daray in hadii Qaahira ka jawaabi weyso cadaadiska ay keeni karto in la joojiyo kaalmadii military ee la siin jiray ciidamadeeda, iyadoo la isku dayayo in la helo beddel military oo kale oo mustaqbalka lagu danaysan karo. Al-Ash'ar waxa uu tilmaamay in qataraha Masar ay ku soo wajahan xaaladani ay tahay mid aad u weyn, balse dawladda hadda jirta aysan lahayn awood ku filan oo ay ku difaacdo danaha Masar haddii ay ahaan lahayd mid military ama mid siyaasadeed, taasoo kordhinaysa qalafsanaanta xaaladda gobolka, dalkana ka dhigaysa mid u nugul cadaadiska sii kordhaya. Waxa uu intaasi ku daray in Trump uu ka go'an yahay inuu fuliyo qorshaha lagu barakicinayo Falastiiniyiinta, taasi oo qayb ka ah istaraatiijiyadda lagu xaqiijinayo ammaanka Yuhuuda. Waxa uu intaasi ku daray in Trump uu ka go'an yahay inuu fuliyo qorshaha lagu barakicinayo Falastiiniyiinta, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyadda lagu xaqiijinayo ammaanka Yuhuuda, isagoo xusay in Trump isku dayi doono inuu ku qasbo dhammaan dalalka ay Masar ku jirto inay aqbalaan qorshahan isagoo aan wax qarash ku siinaynin.